Funny the fabulous Jungle Masters M.D.Zo Shalom or Ramutun Ena no matakutana na wewe Na mimi pesa ndio faraja Ukukara sio kilema Ena no matakutana na wewe Na mimi pesa ndio faraja Ukukara sio kilema Tua na inshallah Mola atafungua Mesikati tama Yeah Ah ah Napigana sana Daima Nisonge Ina dunia ni chungu Hari mungu ni sumu Ila moyo wangu ya siri Nisiko siko kibao Changa moto dharau Nafoma kwenye ni safari Ina dunia ni chungu Hari mungu ni sumu Ila moyo wangu ya siri Nisiko siko kibao around for my boy safari yeah ah hey hey no matakutana na wewe na mimi pesa ndio faraja ukukara sio kilema hey no matakutana na wewe na mimi pesa ndio faraja ukukara sio kilema wewe hey hey leo kwa chini Bado haja kutupa Sijiweka tumaini Yako kesho itakuja jipa Usipagawa unalala nja Lakini kesho you never know Kasa buti kijana jitume Raba na yu pamoja nawe Amini ya wewe superstar Noto sako Kipo siku utakuja kunga Sipe moyo
Yeah.